Mudzimu Jehovha khotsi yashu va litadulo khotsi ya murena Yesu Kristo ri a vhalivhuwa madekwa na ḓuvha ḽa ṋamusi ri livhuwa tshilidzi tshavho na khathutshelo ya vhone murena baba va litadulo ri tshi vhona gogo lingafha ḽo kuvhangana vho kuvhanganela vhone Yehovha u losha no luvha no renda vhone murena ri ḓivha zwa uri vhone khotsi yashu va litadulo musi ri tshi losha ri tshi luvha vhone vha dzula kha thendo dzashu vha nza u ri sikela na ri itela zwavhuḓi fhedzi misi yoṱhe baba vha ḽitaḓulu khoyu takalani murena vhone vho vha vho mudzumba sathu bebiwa vha mudzumba lufunoni lwavho mudzimu wanga nṱha ha maanḓa oṱhe baba vha ḽitaḓulu vha mubveledza vha tshi mubveledzela u losha no luvha no renda vhone Yehova ngauri ndi zwe vhone mudzimu wanga vha ḽitaḓulu vha sikela zwone muthu dzinani ḽa Kristo Yesu kha vhatonde vha fhaṱutshedze muthu muṅwe na muṅwe vha ḓinḓa vhavho murena kha vha ise phanḓa no vha dzumbululela zwa zwiphiri zwa mativa a u losha vhone Yehova ri ri baba vha mukhethwa vha mukhethwa vha mukhethwa khethwa.
Praise the Lord. Hallelujah.